nukuri mana ko bakunyigishije ntago ariko nagusanze ko bakunyigishije nk'imana y'inyabitambo ariko siko ko nasobanukiwe kuri imana kunda umutima uciye bugufi utima uyimenekere mutima wemera ukawukoresha mutima wemera ugasabana nawe nanjye umutima wanjye menekeye imbere yawe nyemerera sakaza ubutumwa bwawe nta na kimwe shingiyeho oh haleluya
manuko ba kumbwiye siko nagusanze nge ubwanjye nabanje kugira ubwoba bwo kukugana numva kutanyakira ariko nashimishijwe nuko wanyakiriye n'ubugwaneza sinakubwira ngo gira ishimwe ahubwo horana ishimwe iteka ryose Mana
nkimara no kukwakira mu buzima bwanjye majwi yabaye menshi mbwira yuko ntazigera mbasha kubona ineza yawe ntatambe ibitambo ariko ntago ariko nabisanze ko nasanzura imana ihagije muri byose ahubwo ari jye utihagije wegere ubwira uwo ndiwe nyakira n'ubugwaneza nyakira n'urukundo ntabwo nabura kuvuga ndashidikanya kudateye nk'abana bawe niyo mpamvu nanjye mpagaze mu ijwi ryanjye mvuga ngo we ntagura imana y'inyabitambo kuko yakira ibitambo ntabwo nari kubasha kwegera ineza yawe wakira iby'ibitambo ntabwo nari kubasha kubona ubwiza bwawe niyo uzamuye ntawabasha kugumana ndetse wanagumana ntawabasha kuzamura imana idakeneye amakuru ayo ari yo yose mpamvu najya kuvuga kishije kudakora nk'aho kandi nawe n'isi ndetse no mwiza kandi wo munganya kandi wo munganya ubuntu ndetse no mwiza kuko ibyo dukora byose tubyigira kuri wowe gukomeza kuturinda kuturenga ora bicuba kandi ora bicuba
amashimwe.